Yo, yo.
Es con the boy come number one, man of the night.
Kimamba on the beat.
Omukono, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la sindano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you are I'm for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka. Ila wewe ndo chanzo, niku nani nani nateseka. Moyo umeuteka, uso wimbo tangazo. Siwezi, siwezi. Nishajaribu siwezi.
Kupicha tu, nikiziona na kuishabu. Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikuishabu. Nishalia kanyamaza, bado sichoke kukuasa. Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa. Shamani niliachia, wapita njia. Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia. Hati mazao yamesha chipukia. Yeah, tulivadi sale sale, kapo ilikuwa kale kale. Yani marafiki wale wale, leo wanakula pale pale. Siamini kwangu lisepa, huko na nenepa, unata mawazo. Huku nani nani nateseka, moyo meuteka. So imbo tangazo ziwezi.
Kukuhonga, ukisema uhai kesho mina jinyonga. Aizo pozi zako kama kinyonga. Na miwivu wangu kama kidonda.
Yo, yo.
It's con the boy call me number one. Bare saa it's con the music for what.
The mix killer.